Yeah. I don't bury you. Sasa mapenzi huyo sijui kanipataje, kaniokota sijiwezi, hadharani bora nimtaje, kanisaulisha washenzi, hasa vipi nimchakaze, si watapata mawenzi, masaki anachili na waze, na ni mbali mimi amenitoa, navo nijali siwezi atachomoa, raha ya penzi maji ndo shaloa. Nikiumwa kifua yanakohoa. Ai wewe, ninashukuru Mungu mie kukupata wewe, bora nikose yote mafungu ila sikukose wewe. Tutazeka pamoja baby. Natenda kwa imani, mina we tutazikwa pamoja baby. Na bado tu kidogo my dear, ukiongeza nitajifia, vile unasusa mina jipimia, vinyama na jitafunia, nesira wesi na yeye, ubavu wangu kautuliza ise, nisiripie tuwe.